kubera kushura ngo mazabanya kitarani kushuga ibyo fayombo kore ngarki dimpuga big man nyanzi kakabargane ne ne son ibyo makabi cyangwa korati nyiruka MC bisho mukazu wa wakazaki nyiruka MC ibyo mirimo bicyangwa korati nyiruka MC ntere ngo mantaragaze MC MC nde
abakafuna bisho korati
nyiruka MC
sire kwini wa mutwe kokorati
nyiruka MC
zawe habanya buzale bazaye
nyiruka MC nde
Nyine kweruka ndekatika ushije nyirukante membiro emanzi yabo